nder lewru sumayere ndu noon ɗum watte illa julɗe kayeje juldanonon min natata nder wurole banguere dandi kurey. Bakaji mo on wala hen no wodi ko watto nimɓe sappo ko notantomo hawtade e bawɗi. Miɗen keɓa ceede gawri mbayeri kamanari nder jamma goto miɗen keɓa 4,000. Nde ceeɗen cendama neɗɗo fuu no wawi heɓude wawtugon buuɗi 86 jimo on nimɓe ƴewodirta ko wawi hokkede. Woɓɓe kay no kawran ɗum noon cooda ngaari hirsude wi'e mane jowerema tewni nde 5 ko kuɗa noon ayiyam bakama tew.
Fina tawa o iri mum foti waɗete nder leydi Dandi.
Auranda
ko wite auranda ɗiɗum wodino nder dewgal no Dandi. Nden ni bagasi bagasi ɗu no woodi hana surbaɓe ɓen kaɓɓata ko fiiji iɓe mboma an gorko ndeɓe darake yeesoma nda a wala ceeda a jalmoyto to goɗɗo kokkaɓe. Gaɗa bagasi bagasi kosam baali ɓe nattano e womude no yonka jolloji hana no jiirten fulɓe no jenira kosam ni. Kosam baali on nimɓe turup waɗannoɓe ɗum ɓe fuu maayi.
Toboy toboy nafakka oye waddanta waɗo ɓe ɗum
arande fuu i ɗum ɓeyda nimɓe nangodira wodde ngam a yi'i ndo ɗon piilo debbo no yi'e belaɗum illuɗon nafakka heɓama. Toɓey laabi ko watta nimɓe nangodira no kewi sanne.
Ko feere dori ɗum hannen nder gaɗol fina tawa o e no ɗum annirano
mo nde on no ɓuri mo hande on fay bo min gattenoɗi nden ɗin e jonɗo ɗum wona gotum sabu illa jinoɗa gorko no waɗa bomi debbo pama ko ɗum wala e ɗum woɗi. To jimi ɗon ɗo gorko yimata jimi debbo ceede walano nder mum nden amma debbo no nana belɗum itta wudere mum hokka neɗɗo jonɗo ɗum wala dey gawri nde lasor a hokkan heɓani to fina tawa on majju. Bomino laaley no godi hannden ɗum wala ngam sukaɓe jokolɓe bomi rewɓe gatta minen wowɓe ɗum ɓendo min gattaɗi ndenne fina tawa on no wonni e majjude yaadu.
Leydi